watonde lwa kubera mulamu ngenda kusaba
music agenda okolebwa mu yekalu wate kwa kubera
na mazima na chekirala n'obulamu
obulamu bwaffe obw'omubiri ate n'obw'omwoyo bwa Yesu Kristo mukama waffe amina
nzizemba sime abasumba baffe
Baby,
I get that I'm
a genie for Zanya. Never took a young girl, it's a boo.